the boy.
They call me burner.
Platinums.
Now you they make me sit down, they sing this song. Da 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 da. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Answer. When I'm boy, I try to kill us. One paka, one anita. Answer. That's if you walk on my best, now my dude. One paka, one anita. Answer. Kunde boy, try to kill us. One paka, one anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot down.
Ainama.
Hey.
Shika mpoto.
Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey.
Shika mpoto.
Ruksa kutunza. So sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she's so sweet vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunjadela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey.
Shika mpoto.
Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey. Ruksa kutunza.
Oh yeah, goddamn. Toto nya upoli. Anavimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima.
Baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima.
Naingia kisima, nizame mpaka chini. Ebo, yani katoto kachafu kama bata. Na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara. Doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie Simba kacharara. Anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down.
Ainama.
Hey.
Shika mpoto.
Onyesha ulivofunzo.
Ainama.
Go down baby.
Ainuka.
Give it to them baby.
Ainama.
Hey.
Shika mpoto.
Ruksa kutunza.
That's if you walk on my pants, na madu. One paka, one anita. Answer. When a boy, I try to kill us. One paka, one anita. Answer.
That's if you walk on my pants, na madu. One paka, one anita.
Simba, my vision, nita. Shame, bile madem zao na wakita.
Yes.